Why you acting crazy? Mama kwa sababu nakupenda jana. Why you acting crazy? Mama kwa sababu can do without you. Why you acting crazy? Kwa sababu unajua nakupenda mama.
Nieleze ya nyango ni nani?
Mama wakuza maboksa tu.
Na wadhera ni nani?
Uyo ni mtoto mimi kwa sasa.
You're such a man, no, and I don't like it.
Mbona unanitu kananga, baby? I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, wala, sijui anything about it. Ukini cheki tunadem, unaperepe. Unadhani mitamba sekete.
Sekete, sekete, sekete unataka. Pueni sekete.
Saldito.